munaasabadda hadalgooyo ku halka shirarka wasaaradda haweenka ee qoqolinsaanka koonfur galbeed ee ku dhidhi magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waliibana munaasabadda hadalgooyo ku halka shirarka wasaaradda haweenka ku qayb galay wasiire la taliyaal urada haweenka iyo marti sharaf kala marwada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed marwo Zamzam Mahad Abdulrahman Aadan iyo wasiirka haweenka Nasir Aweys yana sawada jiri hadalku ku gooyi halka shirarka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed marwada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed marwo Zamzam Mahad Abdulrahman Aadan oo hadal ku jirtay halka shirarka wasaaradda haweenka koonfur galbeed iyo wasaaradda haweenka ka maantay shaqada faylay iyo bulshada hayaan gaar aan haweenka
wasiiradeedaada ugu faraxsanahay maanta meeshaan aan ugu cusuntay aadan kugu mahadcelinayaa waxaan ku sii faraxsanahay halkan qurux badan oo la dhahay maamooyinka iskale ku shiraayo qof walba wixii uu qofka kale kaga ra'yi duwan yahay ku soo gudbinayo asagana la helay ilaahay baa mahad iskale ilaahay ka sokow dadka ka qayb qaatay kulligiin aad u mahadsantihiin ay wasiiradu horeyso aadan ugu faraxsanahay in aan arko meel hooyooyinka koonfur galbeed ay leeyihiin oo lagu kulmo oo wax badan la isku dhaafsado insha allah inka wax qof walba wixii waxa kale qofka kale uu kaga duwan yahay uu ugu gudbi saas darteed iyadan ka faraxsan geek in aan orooga arintan dhig inaan aniga ku kulmo iyadan ka faraxsan markuu maysiin lahaa insha allah marar badan ka kulmaan aniga wali ana hayo sheenaysiin wali haytana sheeranta walba la iska dhaafsii goobna marar badan nili u gaayna dad badan u roogna oo una shareedan in belaan leen iyo ka kulmo doon ah meelo dadka kawaanka la saaro oo waliyo lumuqiin iyo waliyo haayeen la ku ogaado oo nagdo doonti insha allah aniga needan ka faraxsana inaan roog muddo badan ma qonay arladu kuma qonay arimo hoosleen ma qonay in daruufu jara dartiyo marka alxamdulillaah dah nagadi hadii markale tii marar badan inaan isiin la kulmo dhaxdinka jaro walbadan siin ku ogaado fadaysiin walbadan oo ogaatan hob ilaahay yar ilaahay dadaalkana namanay qadi hooyeen Soomaaliyeed hooyeen hooyeen Soomaali hooyeen eedin adagu hooyeen onu hooyaan koriduna aw kan roogo ahayalkana nu koriye yaa uno abayalkana roogan yaa ahayalkana nu koriye hooy wali atugna uni hanagni uni nahnin hay marka wali halaa uno isii leelay tan magali halay waluna halay nimay minuna casharka diilay walka halay nimana meel hooyo qor hal qaaday wal diray la tan la ka aragi male hal roobay leelahay wali halaa uga galay halay kun walaalayo shaqo bakliin wal toosiyo le shaqo kalena wali halaa isii halay tan hanaga isii wali ma qoon biidan hanignaga ulaadana bilaayar isii si ku fadhiin yaa marko hooyo 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 wal mahallaayas wal leegaajiyas wali halaawan ilaahay ani hagaaji ducaa la fadhiina laakiin anagshay maqan yahay miyigeed ducaa ama nabad kama qanaaday ama al kama qanaaday ma duur jaray ama dibid jaray ilaahay shaan leelan uu
si kastaba wasaaradda haweenka iyo qoqolinsaanka koonfur galbeed iyo halkan hadagar loon ku jare ku tarado doon tarima haweenka